surprised he
Munde e dabaliba Kim Jong Un ka kula.
Really, he's got a great personality.
Yala, mwaya bala. Anyana bole, ajuli kadi. Foka bena wane dofana. Abi akajamana deu fe. Uma balina nga akajamana deu kanuve adusukungono. Ufana na ne hakili na je kunyuma bade damne nani. Ambina fiamu bara ulakari. Kure kenya kan panja mananda. O bara ubina koroche ikoro. Ani pen chama wara ubina buloda kapara gelea wara munu tora ko. Ya famia adonendo kitendo na kore kenya ka kula. Aiwa Greta kanye sura kumanyo ya tola. Nafaka bo ma chama ye. Do ye mwele uye bataki chima. Ambi ideli ibiteka alatigewa. Anso nama ma ba chama kona munu fatura kore bala uwekla. Kama ye pet parkama mai.
So you put the human rights
excellent coffee kabuna da madia hakka usabatili kunya da anyakoro aye mundefo
very well I mean we are
so basega for what is bella amana tem mundu da karika ya amana tem wara usamanta ina forma ya hakka ukani gela wara unutura kulana ti utuye la si bai akosta bena gafe kono ani ugo gafe kono ani ka pen na pama chama wara no gafe kono na temin buena ma hakluma unutu sigilente akaboloda
far beyond what anyone thought was going to
happen. Give me some
sort of behind the scenes. Give me some sort of behind the scenes. Give me some sort of behind the scenes. Give me some sort of behind the scenes. Give me some sort of behind the scenes. Give me some sort of behind the scenes. Give me some sort of anka famia rubena ka ni tuani wa gamela ikoni adon ko ni ya negenye mugani duruna masno go o wasu bela anoyo jana ya bese kan ku korota o ye tablo tigele ya famia atumise ka labani pala ule mina ma ba yirika o kasara tu mesega iere be kure kenye ka don ko sobe se u sigida mo o ye million mugani segi nu chela million laban se pone nga nga an labana ni tenkan.
All right, what about our troops?
I'm not looking at the whole of Yedu. Yala, Ubina Tokore would be on Panjamana Kama.
Awa, Ubetoyano, Amak Mauka, Koroko Panamake, Amuna Kele, Labdon, Narika Jordan, Kabao, Amusakabu, Ibadon, Ambi Yoramna, Katubu, Folo, Mola Nizu, and Ifana, Basweka, Walea, Hakila, Nisonjara, Nala Yinife, Baukula Nizu, Asonye, Napulo Padi, Antinauke, Kamasoro, Manuan, Zanaka.
What brought him to the table this time?
Jamana tiki kim, ananani mu hakina uye akatiki kafoko na nala san chama gele au kofi.
Well, actually, I don't think there's been too much say to really call it a movie. I don't think they basically had a silencio kind of good style that they didn't want to talk about it, and you can do that. And I think the initial rhetoric is very important, frankly, as much as I needed to do it, and as much as some people thought I was doing the wrong thing, I think without that we wouldn't be here. I also think that
make atina fe atume afe ka kuma nyoya oke ka fendo bulumada
ina komu
katuhu abadon ko ambe on sebe de la madala no tinkera la folo ne atila folo la ma tunke kele ofana manya so ya akonbe akalama ko ambe afe ka kunya na bo ankara ko usrata ma anika walia sana ambe obarau de la ibadon fana ate wati jambo asika ko fana ya dokoro la oma kuma kan tabulo no ya fe kore kenya ka jamana ko ya ani ambulu no bla ga fila bi mi franfatia na bunya ka bu ni fe ni tsilente de ma si hakila ko otu sega uluda.
What do you think he thought
because of that kama chukudi asagale ko fe
I think he liked me
hakila ko jarai afana ko kadi ani bela wale famia ya do o siba ka ko ni ma farindo ma farmando walma parnyara katemira ambena kusula hakimadu abe asajamana deu ani kwasofe abe minta ufong chama lanyi ule kama abe kanike
but he
ya ayaka jamana deu mtuoro ka ubla kongola obeko se ebolo abaka jamana deu mfe
kɛ.
alajɛ a bɛ ka min kɛ ani ni y'a mafilɛ a yɛra cogo min na a ka laɲini waleyali la nka tiɲɛ na n bɛ bi fɛ ani sini fɛ ani mun kɛra dɔgɔkun fila tɛmɛnen na ka tugu o ye a wagati min kɔnɔ a ko bɛɛ daminɛna walasa kɛlɛkumasilan tɛ ɲangili bere fana tɛ ɲangili bere tun ye fɛn belebele ye nka u bɛ to sen na fo fiɲɛmugujugu walima maramafɛnw o lakarali baaraw ka kɔrɔ tɛ.
Because this is Voice of America.
Voice of America. Obela me kosebe kore kan kan fan jamana de unfe uka jamana kan. Il se ka munde fuye ni wati ni.
This is North Korea.
Well, I think you.
Aiwa, hakila nie maye minka dusubona taka bo uma. Abe afeka nyumaya ke uye anika uladu. Anga ko bena, ibe hakila famia. No ben kola. Sebe do kosebe. Be ma chamando ni au benente ni fon fon ke atenyana bo. Ninduna kabna damne. An ko jara ɲɔgɔn ye n kumana kan o fana na n ka miiri la fɛn ɲumanbaw bena kɛ kore kɛɲɛ ka jamana ye.
Mr. President, that's just
jamanatigi i ye ni jara n ye kosɛbɛ ka bɔ fo Washington.
O ye tiɲɛ ye
a waati janyana ni sera yɔrɔ dɔ la n be a ɲinina ka sunɔgɔ i y'a faamuya ka fiɲɛ minɛ dɔɔni.
N b'a fɔ ko ka segi ni i ɲuman ye Ameriki jamana kan.
I ni ce Greta nin ye kuma yɛlɛmaba ye.